bya tutayogerere mbantu ebisiri ko mu mukwano bulobya buntu embeera y'omukwano ebaddewo ontende katonde kulira mutima kubeera fowa
beera weera mu maziga
empewo ngese
beera weera n'ombika
yegwe munange
ampata ng'omusubawa
ne mpewo
obufuna ekinatasa
omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby obwongo n'omutima byebirungamya amagulu byebyakusemba nebikuwanguza akalulu okwata nabulungi okwata ng'akacayompa oba akaliirako omwana ogere
ogere nga bwenfumba
luwombo lwakati k'ekyennyanja n'ebbuga ebyensonyi ndibikola kuba gwe gwengaza ninakalosa k'omwana
wamponya galinzika malala ofute ne mama
omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby
tebaza mukama oyo kaka kyousaba mukama hakikuwa namusaba omwami
nakumpa yegwe munnange nempewo
funa yekinatasa
omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
halikuwa amasanyu agatagambika
enze
halikuzalira
enze
baby.